unenkinga iqhumbuka emshadweni wakho, uyakubani? Amakhaphula amaningi anenkinga ukuxoxa ngokunganeliseki emshadweni yawo. Kungaba nzima ukuba nalezo ngxoxo ubuso nobuso nowakwakho. Ingakho abanye abantu baye bethu ukuphefumula kubangani ekuveni kwethuba indlela yokuxosha intuthu leyo. Kwabanye lolo hlobo lwabangani lukwi-social net. Ngakho, ukuphefumula kwenzeka khona lapho. Kodwa ngisho ukuthi social media yibhodo lomhlaba wonke. Ungagcinise zomshado wakho ziphakeleke wonke umuntu. Ohlelweni zomndeni namhlanje sizokhuluma ngokufuna indlebe enozwelo eyikhatheni lakho nomshado wakho umuka neyikhukhula. Angithatha ithuba ngikubengelele ezomndeni uhlelo olulethezeluleke eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sizwe komunye oyibuzayo ukuthi ngakuba ukukhuluma kwi-social media kuyindlela enhle ukukhuluma ngeyingqinamba zomshado ubuze wathi, kukhona okuyiphutha uma ngixoxa nabangani bami ku-Facebook uma ngifuna ukuthimula umkhuhlane ohlasela umshado wami? Kwesinye isikhathi ngiye ngikhungatheke ngiphatheke kabi ngowakwami, bese kuthi kulezo yikhathi ngizizwe sengathi ngingakhuluma nomuntu onomuzwa ngami nozoqonda isimo sami. Nicabanga kube indlela enempilo le ukubhekana nale mizwa enhliziyo? Mlaleli, ikhona indawo yokuphefumula konke umshado, kodwa leyo ndawo akuona u-Facebook, i-Twitter nanoma yiluphi uhlobo lwe-social media. Uma uzosho wonke amahlazo omshado wenu ezilangalaleni, uzolimaza umshado wakho oqede kuphele nokwethembana obekuse khona phakathi kwenu. Ukuphefumula kuye kube nomuntu oyedwa, angakho ukusakazela izwe imicabango yakhe emibi. Kunalokho kungokugonyuluka kumuntu omethembayo ongakuthwalisa. Kumele kuba kwenzeke phakathi komuntu oyedwa noma babili abanomuzwa ngawe kokuhlupha inhliziyo yakho. Inhloso ukuphefumula imizwa yakho ukuze ipopoleke, ihlaziyeke ngenye indlela esemqoka kakhulu ekuxhumaneni nabathandweyo bakho, ekuhleleni impokophelo nokuyimisa kahle nokwenza inguquko. Sonke siyakudinga ukuphefumula ikhathi thizeni ngenxa yethu kumbe laba seduze nathi. Kodwa kumele konke lokhu kwenzeke sithe futhi ngosizo lomuntu oyisifuba kuthina. Ukuphefumula okuchaza udaba oluprivate ngamanye amazwi, kanti ingxoxo ngakolunye uhlangothi eziba kwi-social media ezomphakathi ezabantu abaningi. Abanye bethu baye bacabanga ukuthi ukuphosta utho ku-Facebook yinto leyo ephethela kuye nomngani wakhe kuphela. Kodwa hlehlehle, lolu hlobo lwezokuxhumana luvulekile ekugcineni. Noma uyakubona noma cha, kodwa lokho khona indaba ikanjalo nje inamathuba okuthi ifinyelele kwabaningi osungabahlosanga ngokuphazima kweso. Uma uke nje waphosta into, awunawo amandla ukunqinda ukufowada kwayo abangane bethumela abanye abangane. Umthetho omuhle ukuthi ungalokothi ufake utho kwi-social media ongayimisela ukuba ulubone kwi-front page wesolezwe ngelinye ilanga. Uma udinga ukuphefumula, sikuthaza ukwenza lokho offline. Ukusambatha kwasemshadweni yinto leyo kumele uyikhulume nowakwakho, hhayi nabo bonke abangane laba nojwayelene nabo. Uma nikuthola kunzima ukuxoxa, funa umeluleki oqeqeshiwe elingakwazi ukubhoboka kuyena anisize ngezimo zenu. Uma kuthi unentshisekelo yokubhotshozela omunye umuntu, vula inhliziyo yakho kokweluleka kweyikamoya, umfundisi, umhlobo seduze kakhulu. Ungayibeka engcupheni, kodwa kube kuphela kumuntu ongamethemba. Mhlawumbe kubangani bakho be-Facebook ubungathi nje kubona udinga imithandazo kodwa ungakhiphi imininingwane, lokho kobe kwenele. Uma udinga usizo ukubhekana neyinkinga zomshado wakho, ungathandabuzi ufonele umnyango wezokweluleka wethu. Iyisebenzi zethu zothokoza ukupha umbono wazo nokuzwana nawe ngocingo. Sengaphinde futhi zikuxhumanise nomeluleki wezemshado ospecializer ngezomndeni futhi. Zothokoza ukukusiza ngazo zonke indlela engenza ngazo. Okwakho nje ukuthi uxhumane nazo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.